jamal keda laftaki zanayo igu waan jacaylkiyo inoo kuba janane jogiyo jamal keda laftaki zanayo igu waan jacaylkiyo inoo kuba janane Jogi karaya on chief sankaraya azon ila bachogine Mia jogi karaya on chief sankaraya azon ila bachogine jabkesiyo waxa jira maqari odanay ninku jaban had mowjidi doonta ninka raga jabkesiyo waxa jira maqari jira maqari wadanay ninku jaban har mowjidi doonta
Wadanay ninku jaban har mowjidi doonta